Just boy in Alikwanda.
Famous entertainment.
Did you waste the king now?
Why the king of the jam?
Westside music now.
Yeah, no.
Balikani mwikete bupilo bomupila boka niki mubuchinche talimalifate omile ruseli furu nikomoka mupalelwa bupilo kwa makalo luna kwa cheni manyandolo ya zivile boja boezeva opesi muutwile waichini ena vesi ubehile bupilo wakasheku abuto kutatambale abaka chimela vashemi konji wipulai luna manyandolo loya ezali pulai neni ipuza na kulikinyi bo wakavumai na mibulele la chao ziboi uwali Let me go now.